Blog Talk Radio.
Nivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Radita huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC. Turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngira ngo mbanze ntangire nshimire mugenzi wanjye Edouard Kabagema ku kiganiro cyiza yatugejejeho kuri iki gicamunsi. Nanjye rero nkaba ngarutse mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro bitewe n'ingingo zirimo kuvugwa cyane Abanyarwanda batandukanye mu kutwandikiraho. Hari ingingo yitabwa muri yombi ya Dokteri Profesori Kayumba Christophe tuza kureba. Hari inama y'abasirikare bakuru yayowe na Kagame nayo tuza kureba. Izo ngingo rero uko ari ebyiri zikaba ari cyo kiganiro ngiye kwibanda kuri mugoroba. Aba ntangira mbaye ikaze mu ngingo ya mbere. Turaza kuba turi kumwe na Dr. Etienne Mutabazi ndetse na Maitre Ignace Rusagara. Mu ngingo ya kabiri turaza kuba turi kumwe na Majoro Rutayomba Theogene, niwe tuza kubana kuri iyo ngingo. Mwese mukamuhawe ikaze kuri mugoroba. Reka dutangire duha ikaze Dr. Etienne Mutabazi, niwe mutwumva ikaze muri tuzaba dutahuka.
Murakoze Serge, mfashe umwanya kugira ngo ngusuhuze abumva radiyahuka muri aka kanya ndetse n'abazumva iki kiganiro twaramaze kukigirana.
Urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi, tubashimire kandi nkuko navugaga ntizere ko mumeze neza. Tuzi neza ko aho muri umwanzi nawe ntabwo aba yoroshye. Wenda mbere ko ninjira muri iki kibazo, abayoboke bameze bate muri kominote? Hari umwuka ki? Niba ari cyo mwafasha wenda mbere ko tujira mu kiganiro nyamukuru.
Urakoze Serge kuba utubajije ikibazo. Ndagira ngo ndako muri uyu mugoroba njye ku giti cyanjye meze neza, turi amahoro, wenda n'abandi bayoboke mu tundi turere, ariko ntabwo bitwibagije ko tukiri mu gahinda ka mugenzi wacu watuvuyemo wishwe abagizi ba nabi bahitanye. Ntituramenya abari bo. Yari umuyobozi muri kamwe mu turere ihuriro rikoreramo, bamuherekeje ejo, witwa Nsanzimana Abdul Nu. Ubu ngubu turamwunamiye ndetse ndumva twafata n'umuntu tumwe kugira ngo tumuzirikane.
Urakoze cyane, nibyo birakwiye, reka tubyubahirize. Murakoze cyane nshuti muteze amatwi radiyitahuka. None Dr. Mutabazi, wenda tutarava kuri iki kibazo cy'inkuru mbi nshamugongo y'umwe mu barwanashyaka bihura Nyarwanda. Inzego z'umutekano ntacyo zivuga kuri iki gikorwa cy'ubwicanyi bwibasiye uyu mukomorede?
Urabona hano iyo habaye ibyaha bimeze nk'icyo ngicyo bihitana ubuzima bw'abantu, polisi ihita itangira amaperereza yayo. Nk'ahandi rero ntabwo polisi itangiye amaperereza bashobora guhita bakubwira bati twabonye ibingibi. Icyo bakora ni uko babaza abantu batandukanye ibyo uko ibyo bamenye, ibyo byo birimo gukorwa. Bamwe muri bagenzi bacu bagiye babazwa. Nanjye rero muri uyu mugoroba ntabwo nifuza ko tuganira cyane cyane ku iperereza ririmo gukorwa, ariko buriya polisi nimara gutanga imyanzuro yayo natwe tuzaboneraho umwanya wo kugira ngo natwe tugire icyo tuba twavuga. Ariko nk'uko bisanzwe ibintu nka biriya umuntu yishwe cyane cyane kuriya mugenzi wacu bamusanze aho yakoreraga bamumerera nabi, we n'umufasha we babateragura ibyuma, umufasha cyo kubaza kugira amahirwe we ararokoka, ajya mu bitaro arokoka. Undi ntabwo yagize amahirwe, yamaze kugira ngo amasaha 24 gusa. Ariko ni ibintu natwe ku giti cyacu tuzakurikira, kuko izimpfu z'abantu badafite mu buryo busanzwe z'abantu bishwe, uribuka Serge mu kwezi kwa kabiri hishwe umuhuzabikorwa mukuru w'intara nyakwigendera Abdarasif Bamporiki hariya rero naho uriya muyobozi yishwe harundi nawe wari umuyoboke wahoze ari n'umuyobozi mu myaka yashize nawe wishwe muri kiriya gihe Bamporiki nabwo yitwaga urumva rero ni ibintu ugomba guhuza kuki ari abayoboke bihuriro bicwa n'abagizi ba nabi basanzwe na kandi kaboko kabiri inyuma ibyo nibyo nakubwiye nti polisi nimara gukora akazi ishinzwe natwe tugakora kacu tuzabihuza noneho tugire ibyo tuba twakongera gutangaza murakoze
urakoze cyane Dr. Sine Mutabazi kandi tuzabikurikirana turebe wa mugani ikishi nyuma ariko icyo navuga kano kanya nuko inama twagira abayoboke abayobozi b'Abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda kuko urabona ko ibikorwa by'ubwicanyi byibasira abayoboke bacu bibasanga ishyanga twagombye kwitaba inzego z'umutekano ariko nabo bakirinda aho bishoboka kugira ngo dukorane n'ibihugu wenda tuba twarahungiyemo tubyereka kuko twaba twibasirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda kuko barabibaza bati twagiriye inama abayoboke cyangwa impunzi muri rusange ukeka impunzi zakora iki zakwirwa naho zite cyangwa zakurinda zite nk'icyo kibazo kiba kigaruka Dr. Mutabazi
umutekano wa mbere ni uw'umuntu ku giti cye kumenya uburyo ubaho mu bo mu bana ba hasi mu bo mu bana w'iki inshuti abo mugenda n'abo musangira amasaha ukoreraho ibintu ibi n'ibi ndetse n'uburyo n'uburyo bwose dukoresha mu itumanaho mwumvishe uburyo amatelefoni yacu bayinjiyemo wenda bagira ngo badutere ubwo batureke guhana amakuru ariko ntibizatubuza tuzayatuyahana ahubwo wenda abadukurikira nabo bategura ubundi buryo buhambaye kugira ngo amakuru bazajye bamenya menshi tuzayatubayegeza rwose ahagije bitegure bongere abo bakoresha hanyuma rero nanone ntabwo twifuza ko bizagira igihe dutangira guhangana n'abandi banyarwanda bayobye batuma gukora ibintu bibi icyo duhamagarira abayoboke bacu ni ukwirinda buri muntu ku giti cye ariko duhamagara n'abatumwa gukora ibi bikorwa baje kubikorera abanyarwanda ko bagomba kwisubiraho kubera ko niba igihugu cyacu muri iki gihe gifite ibibazo ntabwo byaba ari byiza ko umuntu yumva ko tuzaguma muri ibi bibazo hari igihe kizagera ituze rigaruke agatsiko gateza ibi byose kabe katakiri mu nzira buri wese rero yagombye kwitegura icyo gihe cyane cyane abantu bakiri batoya abasore inkumi ziza mu bugizi bwa nabi umenyekanye wese amenye ko ibyo ari ibintu azabazwa n'abanyarwanda ariko nanone ugifite umwanya wo kuba yakwisubiraho iki ni igihe iki gihugu tubamo Serije hahozeho ubutegetsi bwahohoteraga abantu bwa apartheid bagashoramo abasore bakajya kwica bakajya kuruga biriya byose ubona agatsiko kawe u Rwanda gakora byabayeho ariko ntibyabujije ko abantu b'umutima ukeye bahaguruka bakabyanga natwe rero turahamagarira buri munyarwanda wese ko yanga kujya kugirira nabi bagenzi ariko uwo bizananira akaguma akabyishoramo agomba no kwitegura ko abanyarwanda umunsi umwe bazabimubasa ibyo rero ni ibintu tuhora tuganiraho ni ibintu tuzagumya gushyiramo ingufu nyinshi
urakoze cyane Dr. Sine Mutabazi ku rwo butumwa bwiza cyane cyane bureba impunzi z'abanyarwanda hirya no hino abayoboke b'abanyarwanda ariko dusoze twongera gufata mu mugongo umuryango wa Comrade w'umuvandimwe wacu nyine watuvuyemo reka twinjire ku ngingo nyamukuru nifuje ko twaganiraho duhere ku kibazo cya Professor Dr. Kayumba Christophe wataye muri yombi uyu munsi uyu akaba ari umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi umaze igihe kirekire kuva yashinga ishyaka agaragaza ibitekerezo bye bya politiki bikaba bitarakiriwe neza n'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi Dr. Christophe Kayumba amaze igihe kirekire ahamagarwa na RIB yisobanura cyangwa akurikiranyweho cyangwa akora iperereza ku cyitwa icyaha ngo cyo gukora imibonano mpuzagitsina ku gahato uyu munsi rero nyuma y'igihe kirekire tuzi ko RIB ikora iperereza kuri iki cyaha ikaba yamutaye muri yombi aho nyine bivugwa yuko ngo agiye gukurikiranwa kuri iki cyaha ngo yarezwe n'umunyamakuru wa CNBC Fiona akaba rero ari umwe mu banyamakuru bakorera kuri televiziyo mu Rwanda ndagira ngo turebe mu rwego rw'amategeko rwaguye nk'umunyapolitike tutavuganwe n'umutegetsi kandi cyaha kikaba cyaragaragaye yaragishinzwe akimara gushinga ishyaka iyi taktike abenshi baravuga bati abantu barirengagiza ukuri FPR yagiye ikoresha natanga urugero perezida w'igihugu cy'u Rwanda Pasteur Bizimungu ubwo yeguzwaga yahise ashinga ishyaka ryita ubuyanja bahise batekinika icyaha kireba no kuvutsa igihugu umudendezo bamurega yuko afite umutwe w'ingabo ushaka guhungabanya u Rwanda ahimbirwa ibyaha arafatwa arafungwa baramumanura muri gereza Butarani kugeza ubwo yavuyemo yisabiye imbabazi Kagame aramurekura Dr. Mutabazi abagiye batwandikira bavuze bati Kagame aracyari wa wundi azi gutekinika azi guhimba ibyaha azi kubekera kubera iki byaba ari bishya kuri Dr. Kayumba Christophe uko abanyarwanda no kubiganira kandi ntanze urugero guhera ku gihe cya Pasteur Bizimungu wabaye perezida w'igihugu cy'u Rwanda uko yashinze ishyaka ubuyanja bagahita bamushakira icyaha cy'uko afite umutwe wo guhungabanya ubusugire bw'u Rwanda bagahita batekinika bivuze iki ku banyapolitike bashyirwaho ibyaha nk'ibi ngibi Dr. Tim Mutabazi
urakoze kubera ko mu kibazo cyawe wari wavuze mu by'amategeko ari kuzana no kuzanamo ibya politike njye ntabwo nshaka kugira icyo mvuga ku mategeko kuko amategeko yavuga aho ahari kandi agakurikizwa twavuze kenshi ko mu Rwanda hari amategeko ariko mu by'ukuri ni ibintu byanditse mu nzandiko ariko bitagira icyo bimaze bityo rero twavuze tuti niba amategeko anariho akaba adakurikizwa ni nk'aho nta yariho none reka tugaruke ku by'ibyaha buriya rero mu Rwanda hari ibintu bimaze kumenyerwa nibura bitatu reka mbivuge icya mbere umuhutu uri mu Rwanda iyo agize ikintu ashatse gukora kitari ugusingiza agatsiko kari mu buyobozi ndajya mvuga agatsiko ne kuvuga leta ne kuvuga guverinoma kuko ibyo bintu biratandukanye uwo muhutu bamurega ko yakoze genocide cyangwa afite ingengabitekerezo ibyo ni ibyaha bibiri bimenyerewe hari n'amategeko niba ubishaka inzandiko ziriho ibipapuro byanditse n'ibyo bintu birebana na genocide na n'ingengabitekerezo iyo ari umututsi bamurega yuko ari umujura cyangwa yakoze ibyaha none haje n'ikindi cyo kuzana abakobwa buriya rero kariya gatsiko cyane cyane perezida Kagame wagamwumvishe ejo wundi avugana n'abanyamakuru nawe n'izo ngingo yavuze ngo abantu baba barakoze ibyaha nta nubwo ajya azirikana ngo arebe na ibyo bamuvugaho arebe n'ibyo ajya yigamba niba uvuze uti Sendashonga yagomba gupfa perezida ibyo biba bivuze iki niba uvuze uti n'ukiriho wese ubwo yavugaga abakiriho nyuma yuko amaze kwivugana intwari yacu Patrick Karegeya ibyo ku mukuru w'igihugu sinzi niba ajya yumva icyo bishatse kuvuga niba uvuze uti abo twarashe twarabarashe abo tugomba gucyura turabacyura hari n'izindi mvugo nyinshi cyane wenda si cyo cya imwe tuvugana kuri mugoroba perezida w'ubwe nka Paul Kagame yivugira zigaragaza umuntu wakoze ibyaha wenda icyo yitwaza nuko avuga ati tufite ubudahangarwa nta wantinyuye kandi gitinywa ariko yagombye kureba mu bindi bihugu uko bigenda yagombye kuzirikana ati muri Guinée Conakry ejo bundi byagenze gute muri bashuti banjye ba Bashir muri Sudani byagenze gute n'ahandi ariko ndumva uwo mwanya ntiyawubona kuko buriya azi ko akomeye azahoraho ahagaze nk'umusozi ariko siko bimeze ni ukuvuga ko rero umunyarwanda uwo ari we wese utavuga rumwe na Kagame ntavuga rimwe n'agatsiko kari iruhande rwa Kagame bagomba kumwonera icyaha tugarutse ro kuri professeur Kayumba. Kayumba abo wavuza abo bakobwa niba ari abanyamakuru ndumva ari nk'inshuro ya gatatu abantu babakobwa bazi utazi iyo bavuye nta n'uwo serijerekana nabisubiremo nta n'umuntu ku giti cye wari wahaguka ngo avuga ati Kayumba professeur Kayumba yankuriye ibingibi nta n'umwe wari wabivuga mu minsi yashize cyangwa mu mezi yashize hari uwavuze ati numvishe inshuti yanjye ivuga ko yakoreye ibingibi ryari ntabwo yari abizi ubu icyabaye rero ni uko umuvugizi wa RIB ruya rwego rushinzwe kugenza ibyaha murangira yavuze ngo niba ari mu 2017 ubwo ni ukuvuga hashize imyaka ine atangira we nk'umuvugizi wa RIB asobanura impamvu uwaba yarakuruye ibyaha atashyise abivuga ayo ni amagambo ubundi yagombye kuvugwa n'uwakorewe ibyaha umuvugizi wa RIB akaza aje kuvuga ati dore umuntu witwa kanaka akenshi anyete ntibakagombye no kugira icyo bazitangazaho zitarashyikirizwa urukiko ariko mu Rwanda bimaze kumenyerwa ko iyo bashaka gucura ibyaha bitanguranwa kugira ngo bategure itangazamakuru bategure rubanda bategure imyumvire bategure imitima y'abantu ko uwo bagiye kuvuga koko ari umunyabyaha ariko turimo kuvuga ikintu wagira ngo barose cyabaye nta wamenya neza niba ari no mu 2017 kuko umuntu araza ati jyewe numvise mugenzi wanjye avuga ko Kayumba yaba yaramufashe wenda reka ngarutse no kucyaha nyiracyo nubwo navuze ngo sinjya no mu mategeko ubu nyine nakoze ku buryo nta n'urupapuro nshyira imbere yanjye ariko se icyaha bamurega ni ikihe baramurega gufata ku ngufu kuko urasanga hari aho umuvugizi wari bavuga ngo ibyo bita ngo ihohoterwa ishingiye ku gitsina ni ukuvuga mu cyongereza iyo bita gender based violence ibyo bitandukanye no gufata ku ngufu kuko gufata ku ngufu ni icyaha gifite igisobanuro mu bikorwa biba byabaye no mu mategeko akigenga ibyo byo guhohoterwa bishingiye ku gitsina bifite igisobanuro mu bikorwa biba byabaye no mu mategeko abigenga n'uburyo byumvikana hanze usomye neza inyandiko yasohotse muri cya kinyamakuru iki kinyamakuru cya leta kinyamakuru cy'inzego ziperereza ugasoma ibyavuzwe n'umuvugizi wa RIB ntabwo byitwa gufata ku ngufu ntabwo byitwa gusambanya hari rimwe uzumva bati yasambanyije yashatse gusamba yarantumiye arandira ikindi ntabwo avuga ati byabirihije ngo akiri umwarimu ubuse koko bazajya buri gihe baduka bareba umuntu kubera ko yagiye hanze akavuga ibitagenda bangabo bayidamange ngabo bakarasira none uyu munsi Kayumba yavuga ibitagenda bagashaka umukobwa hariya bariya bazajya babona kuko ufasha umuntu uwo ari we wese ukamuha ukamutera ubwoba icyo nicyo cya mbere cyangwa ukaba wamuha n'amafaranga inyoroshyo ukamuvuga ikigendo uvuga ibingibi byamworohera cyane cyane ko n'izina riba ritari bugaragare aho muri Amerika uribuka umukino barimo shiramo ambasaderi Eugene Richard Gasana bavuga ngo yazamukanye n'umukobwa baba baranyuze kuri esikariye baba baranyuze he ngo aragenda ageze hejuru nawe ngo akore iby'ingibyo ndavuga ngo ibyo ngibyo kuko batya bavuga neza habaye iki cyitwa gute mu mategeko kuki bibaye iki gihe aho rero Serge biragoye cyokora inyito abyise niyo mu gucura ibyaha biriya rero buri munyarwanda wese yitegure ko igihe azavuga ibitagenda muri kiriya gihugu cyane cyane agatinyuka akagimbira akavuga ati ngiye kuvugira ku mugaragaro ngiye muri politike yitegure ko icyaha cyo kizaboneka kuko ibyaha kuba babihimba bafite ubushobozi bafite inzego zifata bafite izifunga Kayumba nari nabonye inyandiko yasohotse ku mbuga nkoranyambaga umanzare ejo hashize yerekana ko bamutumije nk'uko bari batumije witwa Rashidi nk'uko Karasira bamutumije ngo yitabe. Biriya rero kuba babikora ku uwo ari we wese ibyo byo birahari, ariko rero nanone ubutegetsi bukoresha urugomo, ubutegetsi bukoresha igitugu, ubutegetsi usanga ziriya nzego zishinzwe gufata abantu zitwa ko arizo kubahiriza amategeko ziba zirimo abantu bakora bashyigikiye bafite bashyigikiye ideoloji ya leta iriho, ariko banabihemberwa. Biriya byo bizakomeza, ariko umuntu akibaza ati bakeka ko bizakomeza kuvuka kugeza ryari? Icyo cyo ni ikibazo buri wese ubikora, yaba ari uwohereza abaje gufata abandi, yaba ari bariya bagenzacyaha baba basinye. Ziriya nzandiko si nka mbere, zirabikwa buri wese azabazwa ibyo yakoze, ibyo yakoreye abanyarwanda abizi abishaka agamije kubagirira nabi. Serge nagusubiza ijambo.
Urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi. Wenda nakwibutsa ko Dr. Christophe Kayumba yashinze ishyaka uyu mwaka, ndakeka ari mu itangazo ryasohotse tariki ya 16 Werurwe umwaka 2021, ishyaka yise Rwandese Platform for Democracy, mu magambo ahinnye RPD. Kuva icyo gihe tariki ya 16 nkaba naratangiye kumufata nk'umwopoza, kuko yazanye umuvuduko wo kunenga wo kugaragaza ibitagenda mu Rwanda, cyane cyane ni nk'ibyakorwaga na Madame Damange ni mu bihe bya COVID, nibyo byavugwaga na ba Karasira, abo bose bari mu gihome. Ku bantu bose rero bakrititse iyi leta, Dr. Kayumba arakiriye kritika nyine kuko ari muri opposition nk'uko abivuga. Ndagira ngo wenda dusubire inyuma gato turebe ibi byaha byo gutekinika n'uko abanyarwanda bakwiye kubyumva, kuruta kumva ngo Kayumba kuko yakoze iki cyaha. Wabaye nk'ubikomozaho mu kanya abana bagenzi bacu wenda badukurikiye baza kumfasha kugira ngo tubisobanure neza turebe. Natanze urugero rwa Pasteur Bizimungu, perezida w'u Rwanda Kagame yakore kudeta mwaka 2020. Dr. Mutabazi, ibyaha Bizimungu yaregwe cya gihe uribuka umuremere bwabyo, abanyapolitiki bashaka gukora politike mu Rwanda bahimbirwa ibyaha uyu munsi, bakwigira iki ku mateka y'ibyabaye kuri bagenzi babo, cyane cyane nakomeje kuvuga ni Pasteur Bizimungu uko byagenze n'ejo bundi hashize imyaka 21 turabyibuka uko bamuhimbiye ibyaha?
Urakoze Serge, uravuga ute abashaka gukora politiki barifata gute? Nta n'agaciro bagomba kubiha. Impamvu mvuze ngo nta n'agaciro bagomba kubiha nuko bidafite ishingiro. Wakoresheje ririya jambo rishya bazanye ryo gutekinika, ntabwo uzi ko gutekinika si ijambo ry'ikinyarwanda. Sinzi niba ngo bararyinjije mu Gifaransa mushiki wabo ahagiriye muri Francophone yarasabye ko baryinjiza mu Gifaransa, ariko nzi ko atari ijambo ry'ikinyarwanda. Ntabwo inkotanyi ziri mu butegetsi muri iki gihe ziturusha ikinyarwanda nayo igihugu twavukiyemo n'ururimi twavuze twize, ba data na ba sogokuru bavuze n'ururimi tuzi neza. Ntabwo gutekinika ari ikinyarwanda, ahubwo ijambo ryoroshye ry'ikinyarwanda ni ikinyoma. Ikinyoma leta ishingiye ku kinyoma guhimbira abantu bagamije kubagirira nabi. Uti uwahoze ari perezida Bizimungu, Bizimungu nawe yafunzwe kubera gusa ashyizeho ishyaka nta kindi. Amateka ya Bizimungu na Kagame abakoranye nabo, ndumva General Kayumba yarabisobanuye bihagije kuri radio avuga impamvu yigizweho rya Bizimungu, atari nawe wenyine gusa kuko muri iki gihe kiriya gihe hari abenshi bigizweyo bavuga ibyababayeho. Ndumva nk'uwahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko Dr. Sebarenzi ugomba kuba uri aho muri Amerika yanditse ibintu byamubayeho nta wanditse amuvuguruza. Na Kagame ntiyamuvuguruje. Navuze Sendashonga we utagize amahirwe ahubwo wishwe, iyo aza kuba akiriho nawe yagombye kugira ibintu atangaza. aha rero twe kujya twibaza ngo ibyaha biremere iki n'iryo jambo kurikoresha nta nicyo bivuze kuko ntaho riba bishingiye icyaha kiremera nibura iyo hari impamvu zo gukeka ko umuntu yagikoze aho niho wavuga uti ni icyaha kiremereye ariko niba nta n'icyaha cyabaye uburemere bwo bwava wafata ubusa ukavuga ngo ubusa buraremereye ni abantu baba barimo guhohoterwa kubera ibitekerezo bavuze Dr. Kayumba uzi ko yafunzwe sinibuka umwaka yari agiye muri Kenya bamufatira ku kibuga bavuga ngo yasinze baramufunga yamaze umwaka mu nzira ubwo bugenzacyaha bwari bushyehe abo bakobwa bavuga ngo yashatse kwaka ibyo bambariye bari hehe kuki batagiye bavuga bati uyu muntu dore hari n'ikindi cyaha yakoze kugira ngo nacyo cyumvwe kijyanwe mu rukiko abamurega iki gihe antete bakoze zageze kuki ntibari bazi aho ari muri ruriya Rwanda hari ibyo bajya batubwira muri ya Rwanda baraneka barumviriza yewe umanza n'ibyo buri munyarwanda ariba bimenye kuki ibintu bimwe bashaka kutubwira ko batari babizi urambwira ko iyo ribu yari kuyoberwa ko Kayumba wahoze ari muri universite yarashyize ikinyamakuru cyitwa The Chronicle yaba yaragerageje guhohotera bamwe mu banyeshuri yigisha ibyo bari kubiyoberwa ku buryo bizi iki gihe bije gusa kubera ko atinyutse akajya hanze uziko yahoze yambaye umwambaro wo gusingiza ziriya nkotanyi ziri mu buyobozi yarawuhoranye uwo mwambaro aho awivaniyemo akavuga ati nyamara ndabona hari ibintu bitagenda muri iki gihugu nibwo batangiye gumushakira ibyaha aho navuze ngo buri munyarwanda wese abyitegure ariko ntanabihe n'agaciro kuko biriya mu butegetsi bwose bukoresha urugomo bwitwara nka Leta Kagame abereye umukuru umutegetsi biriya byo birakorwa ariko ni ibintu bizarangira nk'ibyo muri Sudani bizarangira nk'ibyo muri Libya bizarangira nk'ibyo muri Gine cyangwa n'ahandi abategetsi bagiye bibasira bagakandamiza abaturage bashinzwe kuyobora igihe kirekire abaturage bakagera aho bakarambirwa bakamera nk'uriya musaza nabonye nako ne n'umugabo buriya musaza nta ngufu abagifite uriya nabonye mu Mutara uwavuze ati kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo ubushaka umwandurane uriya wafashe umudaso safari nyubaha nabonye barabishyizemo n'indirimbo abaturage bazagera igihe bavuge bati Kagame nyubaha agatsiko nyubaha numva icyo gihe bakitegure kandi numva kitari kera urakoze
urakoze cyane Dr. Tem Tabazi ku bisobanuro kandi binumvikana reka twakire Maître Ignace Busagara nawe udukurikiye kuri iyi ngingo kugira ngo twumve icyo atekereza kwitabwa muri yombi rya Dr. Kayumba ndetse n'ibyaha aregwa tureba n'inama twagira abanyarwanda kubatwarikira bati ni iyo nzira ya demokarasi mubona yaza mu Rwanda mwaca muzinzira ko batekinika bahimba Comrade Maître Ignace Busagara ndagira ngo nguhe ikaze mu kiganiro cy'Aditahuka twizere ko mutwumva iyo mutwumva ijambo ryanyu
nagira ngo nanjye fatiye umwanya rero ngo ushimire kandi ngusuhuze ndagira ngo nanone nsuhuze Comrade Dr. Etienne Mutabazi nsuhuze na bakomrade bose badukurikiye kandi nabo mbashimira kuba bateze amatwi Aditahuka ngarutse rero ku ngingo nyamukuru itumye mwebwe Comrade Serge Mumpa ijambo kuyongera icyo mvuga nagira ngo mbere na mbere mbanze mvuge ko ntari buvuga umwanya munini ntari butware umwanya munini kubera ko Dr. Etienne Mutabazi avuze ibi bintu kandi akaba yivuze mu buryo bwimbitse kandi bunasobanutse bwumvikanira buri wese nk'uko rero yatangiye abivuga nanjye ubu sinakubeshya ngo ibi bintu ngiye kubivuga mu rwego rw'amategeko kuko nta gushobora kuvuga ibintu by'amategeko mu gihe biri mu bikorwa atari ibikorwa bireba amategeko ahubwo ari ibikorwa bireba urugomo byerekeranye n'urugomo kandi urugomo rukorwa n'inzego zari zikwiye kuba ari inzego zimirije iyubahirizwa ry'amategeko imbere mu by'ukuri Dr. Kayumba twese twabibonye ko yatawe muri yombi atabwa muri yombi n'urwego rwa RIB ku byaha bimaze iminsi bivugwa anahamagarirwa kujya kwisobanura ariko nk'uko Dr. Mutabazi yarabivuze umuntu akwiye kureba akabanza akavuga ati icyaha cyakozwe ni ikihe cyaha n'icyaha cyakozwe cya kabiri ukareba uti icyo cyaha cyakozwe ryari cya gatatu ukanareba ngo noneho ikurikiranacyaha ryabaye ryari icya kane ukareba uwakorewe icyaha uwo ari we icya gatanu ukareba n'uwakoze icyaha noneho ukabigarukaho impamvu yo kwibaza ibyo bintu rero no kubisesengura ni ukugira ngo abantu babashe kubyumva neza icyaha cyakozwe ryari Etienne Mutabazi yabivuze biriya bintu by'uko abanyarwanda Kagame agenda bacamo ibice abakategoriza akavuga ati umuhutu nzajya murega iki ngiki abatutsi nzajya mbarega ibi ngibi icyaha rero cyakozwe ni icyaha kiregwa abantu batandukanye bagenda babiregwa yewe barega n'abagabo ko bafashe n'abagore babo ni icyaha kiregwa abantu benshi batandukanye cyarezwe Sergeant Robert cyarezwe abantu batandukanye iki cyaha n'icyaha biregwa abatutsi abahutu yabisobanuye Etienne hari ibyo bagenda babagerekaho nabo bitewe n'uko n'abari noneho rero iyo umaze gusanga iki cyaha ari cya cyaha cyabaye akarande kuregwa abantu runaka icyo gihe noneho ugira kwibaza uti ese iki cyaha cyarakozwe ukiha igisubizo cy'icyo kibazo nanone ukongera kuvuga uti icyaha cyakozwe ryari bavuga ko ibi byaha byakozwe hagati y'umwaka w'2012 n'umwaka w'2017 uyu munsi turi mu mwaka w'2021 2022 noneho ukibaza igihe cyari gishize cyose harabaye icyo cyaha noneho icyo cyaha kikaba kigiye gukurikiranwa uyu munsi iyo rero biba biri mu nyungu zo kugira ngo icyaha niba gikozwe gikurikirana birashoboka ko icyaha hari ibyaha runaka bishobora kuba byakorwa ntibikurikiranwe ku mpamvu zitandukanye cyangwa se ntibimenyekane ko byaba byarakozwe bitewe n'uburyo cyakozwe aha se umuntu yavuga ko ibyaha byakozwe hagati y'umwaka w'2012 na 2017 kubera iki bitigeze bikurikiranwa ese ntibyigeze bimenyekana ko ibyo byaha byakozwe muri icyo gihe ku buryo bitinda noneho igikurikiraho ni ikikwibaza ngo ikurikirana cyaha ryabaye ryari ryatangiye ryari impamvu zishobora kuba zaratumye habaho ikurikirana cyaha urebye ukabona n'izihe mu by'ukuri iki cyenda gusa na kiracyo nibaje iki cyaha cyakozwe ryari biba biri mu nyungu z'ubutegetsi biba ari inshingano y'ubutegetsi gukurikirana ibyaha mu nyungu za rubanda kugira ngo ibyo byaha bihanwe harya nk'ubu iki kirura Kayumba tubyite gutyo cyari mu bana b'abanyarwanda kibica kuriya guhera 2012 2013 2014 2015 2016 2017 babireba bagakomeza bakabategeza bati komeza ubice ubu butegetsi bwabagahe bwakoraga iki bibaye byarabayeho twavuga ko ubutegetsi bwari bunaniwe ntacyo bushoboye budashoboye guproteja abanyarwanda. So ntago byumvikana rero, nta nubwo binasobanutse, ahubwo binagaragaza ko bitigeze binabaho, kubera ko ntago ibyaha byabaye mu 2012 na 2017 byari kuba bikurikirana, umuntu wabikoze yatabwa muri yombi uyu munsi kuri ibyo byaha mu gihe atigeze atoroka ubutabera, atigeze ava mu gihugu, ndetse hari n'ibindi byaha bya nyirarureshwa yigeze gufungirwa akaba muri gereza akarenga n'igihano cyabyo agasohoka. Ibi byumvikane neza ko ari ibiremekanyo, kuko iyo hataza kubaho, iyo biza kuba byarabaye biba byarakurikiranywe mbere, cyangwa se bikaba byaranongewe kuri biriya byaha aherutse gufungirwa nabyo bya nyirarureshwa. Igihe yafungwaga rero bari kuba barashyizeho ibi byaha, ko nabyo byari kuba bifite ireme ryo kuba bamukurikirana bikumvikana. Nanone rero ushobora kureba ngo uwakorewe icyaha ninde, ewe nasubiye inyuma gatoya, Comrade Serge n'abandi badukurikiye bashobora gutekereza, wenda natanga urugero rw'igisupusupu. Igisupusupu ya waririmbye iriya ndirimbo, nuba ntibuka izina rye rya nyaryo, ariko mu gisupusupu aherutse kuva muri gereza nawe bamurekuye kubera ko bamubeshyeraga iki cyaha. Ni ukuvuga ngo igihe twabereye mu Rwanda cyose, cyangwa igihe abantu bakurikirana ibyaha mu Rwanda,
sinbyumva ariko nzira ko ndibuka, ariko ndareba
ibi byaha ni ibyaha biri sensitive cyane. Iyo bigikorwa bihita bikurikiranwa ako kanya, nubwo baba babikubeshyera, nubwo baba babiguceka gato, uhita ufatwa. None Kayumba we Christophe umunyapolitiki hariya mu Rwanda ati amaze imyaka iri hagati y'icyenda n'ine, ngira ngo ibyo byaha bikoze ariko François arabibonye ako kanya, ubwo nagaragaza urugero rw'ukuntu ibiriya byaha ari ibyaha bikorwa bikamenyekana bitagomba kurangiza icyo gihe bitarakurikiranwa, icyo abantu bacyumva. None uwakorewe icyaha ninde? Buriya uwakorewe icyaha nawe ugomba kumureba, n'uriya mukobwa, bita Naringwa Fiona. Naringwa Fiona yigeze kuba yiyamamaza mu bantu b'abamenshi, ariko ni n'umukobwa yarongowe ejo bundi, yakoze ubukwe na n'umuhungu w'umunyarwenya ngira ngo bita Nkusi, niba ari Nkusi asanduba ntibuka neza, ariko sinzi ko hari hashira n'amezi abiri arongowe. Ariko imyitwarire ye twese twari muri Kigali turayize, ni imyitwarire usibye na Dr Kayumba Christophe, nta n'undi ushobora kuvuga, bashobora kugerekaho kiriya cyaha, biriya byaha bavuga ko yakwifuza kugira icyo akorana Naringwa. Ni ibintu nabyo bashobora kwibaza abantu b'abanyarwanda bari mu Rwanda bazi Naringwa, Naringwa baramuzi ku buryo aciriritse, ku buryo ushobora kumutekereza ko Christophe yajya hariya yajya kumureba. Ahubwo ibi nanone bikongera bikanashimangira ko nta wundi muntu muzima bari kubona ushobora kujya kwiba yakwibeshera ibintu nka biriya ngo agende ashize amanga yemye nk'aho ari ishema kuri we avuga ibyamukorewe, utari Naringwa Fiona. Noneho uwakoze icyaha reka ariwe dusubiraho, ni Dr Kayumba. Ni umunyapolitiki, umugabo w'umu intelektuwele mu Rwanda, kandi w'umututsi. Bikaba byumvikana rero ko Kayumba ibintu bamurega bitariho. Urebye igihe ibyo bintu biziye, urebye igihe byabereye, urebye uvugwa ko yabikorewe, ubona ko ibyo bintu bitariho. Ariko nanone urebye ibikorwa Kayumba arimo byo kuvuga ko ibintu bikwiye guhinduka mu Rwanda, ibyo kandi uvuze iryo jambo mu Rwanda ritera Kagame arereje. Ariko ndagira ngo ntumbishimangire, kandi tujye tunabivuga hano kenshi na Dr Mutabazi turi kumwe mu kiganiro n'abajya bivuga, buriya uwareba akavuga ko Kayumba yaba yakoze icyaha cyaboneka, ariko ni icyaha mu buhe buryo? Ni icyaha wavuga uti mu mboni z'amategeko icyaha cya Kayumba ni ikihe, mu mboni za Paul Kagame icyaha cya Kayumba ni ikihe, mu mboni za idiots za Kagame icyaha cya Kayumba ni kihe. Reka duhere mu mboni za Kagame, ndashaka kwereka icyaha cya Kayumba icyo ari cyo. Mu mboni za Kagame icyaha cye ni uko agiye kumukuraho biriya bintu byo kwirwa avuga ko ubutegetsi buri mu Rwanda ari ubutegetsi bw'abatutsi, ko abatutsi bagomba kubusigasira, ko bagomba kumenya ko nubwo Kagame wababaza ariko impyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda. Icyo kintu rero ni ikintu Kagame yafatishije abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, nubwo yabicira umwana ariko akavuga ati ni tutsi, nubwo yagira gute ati oya ariko ikurya ikurundarunda, ati oya ariko oya ariko. Icyo rero Dr. Kayumba Christophe yari yamaze kugisenya. Mu mboni za Kagame rero ni icyaha kiremereye cyane kuruta icyaha cya jenoside, abantu ntekereza ko ari cyo cyaha gikomeye, niko njya numva abantu bavuga cyangwa abanyarwanda cyane cyane twumva ko icyaha gifite ubukana. Icyo ni icyaha gikomeye mu mboni za Kagame kurenza icyaha cya jenoside. Ni icyaha gikomeye mu mboni za Kagame kurenza gufata abantu ibihumbi ukabica. Mu mboni z'ama idiots ya Kagame, mboni z'ama idiots ya Kagame ndavuga kari agatsiko bari abantu bose bigize ibicucu batareba, bigize ibigoryi bihaye ku kugenda basingiza no kubotrikinga Kagame bariya bose. Icyaha cya Kayumba ni ukuvuga ngo yaratinyutse avuga ibintu binyuranye na gahunda za leta. Leta bo bavuga ni Kagame ntabwo ari leta y'u Rwanda. Ubwo icyo ni cyo cyaha yaratinyutse ashinga ishyaka. Ugasanga abantu bafite ama PhD, ugasanga aba generals, ugasanga abandi gushinga icyaha. Ishyaka ni icyaha. Jenerali wabaye umurevolusiyoneri akarwana arwanya ubutegetsi bw'igitugu, azi ukuntu ubutegetsi bw'igitugu burwanywa, azi inshingano y'umuntu yo kurwanya ubwo butegetsi, azi ko umuntu agomba kwitanga akarwana akanapfa, azi ko umuntu agomba kwisanzura mu kuvuga, mu gutanga ibitekerezo, mu kuvuga uko igihugu kikwiye kugenda. Ubunguwo uyu munsi abona mu mboni ze abona ko Dr. Kayumba yakoze icyaha. Biratangaje. Mu mboni z'amategeko icyaha cya Dr. Kayumba ni ikihe? Nta gihari. Mu mboni z'amategeko nta gihari. Rero nkaba ngira ngo Comrade Serge Nsoze, Nsoze nereka abanyarwanda, abanyarwanda barimo Paul Kagame, abanyarwanda barimo zino idiots za Kagame zose, ko Kayumba nta cyaha yigeze akora, ko babibona ko ibyo bavuga byose ko ari icyaha ko atari icyaha, ahubwo ko hari ikindi azira. Comrade Serge Kayumba baravuga ko bamurega gushaka niba ari gukoresha imibonano mpuzabitsina cyane bari kuyikoresha simbiza, ariko n'ibyaha n'ibyo ngibyo, bakavuga ko bamukurikiranye rero kugira ngo bamuhanire ibyo byaha. Nyamara hari abantu tuzi bari iruhande rwa Kagame hafi Kagame wereka mwihorere, bakora ibi byaha amanywa nijoro, bakora ibi byaha amanywa nijoro. No reka dutange urugero wenda rw'umujenerali witwa Kabarebe. Nta kandi kazi Kabarebe agikora usibye ubugoryi no kwishongora, nta kandi kazi Kabarebe akora usibye kwigwatira abana b'abanyarwanda mada, nta kandi kazi Kabarebe akora usibye wakabaza umuryango wa Mudenge yasuzuguye akarongoramo umugore agashaka n'abarumuna bakabatera amada, akabatera za sida, akabohereza za Canada, abashukisha bagenda yubakira utuzu turi ku murongo mu Mutara wose. Nagera nkubareye ati aha dore iriya nzu yayubakiye umukobwa witwa Kanaka muteye sida, dore aha byagenze gutya, byagenze gutya. Ibyo abikora buri munsi ntabwo asiba, ni umujyanama wa Perezida Kagame. Kagame arabizi. Intelligence za Kagame ntago zijya gukora za Pegasus ngo zijye kuneka abari hanze, n'iki n'abari mu Rwanda barabaneka, n'ufite inka n'iyabyaye akanyana n'ukora twa foromaje baba bamuneka. Nakabarebe ibi bikorwa bye barabizi, Kagame arabizi, yanabihaye umugisha. Ubu ni umundi wera nakubwira, ni Businge wari minisitiri w'ubutabera arebe imyaka aramaze, ibyo akora ku bakobwa b'i Kigali birazwi, ariko ubu yahembwe kujya kuba ambasaderi. Noneho ndagira ngo twibaze niba ababikora ku buryo buzwi bidashidikanywa abanyarwanda babizi neza bagororerwa kuba abatoni kuri Kagame ahubwo abo bishidikanywaho n'ukuri kwabyo kuri kure kuba byakwemerwa bakaba aribo bashyirwa mu nkiko uyu munsi ngo bakoze ibyo byago baracekwa ibyo byaha twemere ko ukuri kuri hehe abantu nabo bazishakishirize ibya Kagame ni ikinyoma ariko ikinyoma nacyo gifite iminsi mikeya tukagisambura ukuri kukajya ahagaragara Comrade Serge ndagushimiye
urakoze cyane Comrade Maitre Nyati Rusagara ku magambo rwose yumvikana ushaka kumva arumva udashaka kumva nafunga amatwi ariko ukuri kuraryana hari abanyandikiye bambaza ati iki kirego cya Dr. Christophe Kayumba cyaba gitandukanye n'ikirego cyarezwe Ambassador Eugene Gasana ntatandukanyirizo bose bararegwa icyo cyaha nyine cyo gufata ngo ku ngufu Comrade Rusagara ati n'icyaha kirego abatutsi ndakireka na Maitre Dr. Mutabazi nawe yagishimangiye ubu rero abanyarwanda batangiye kubona ibyaha bibonamo niba abatutsi baregwa gusambanya abandi ubwo ni ikintu kijya kujya mu matwi y'abanyarwanda ariko kubanditse bati ibi bintu nyine birasa Christophe Kayumba ibyo aregwa ni kimwe na kiriya cyaha cya Ambassade Eugene ngo cy'umwaka 2014 cyaje mu mwaka w'2019 niba nibuka aregwa ko nawe yakoreye ibyamfura mbi umwana mukobwa twarabiganire birambuye kuri aditahuka n'umunyamategeko Chat Kambanda ariko murumva ko n'ibyaha biregwa abantu ariko bafite indi motivation yishe inyuma ya politiki Christophe Kayumba yabaye umutoni nk'uko mwabivuze ndamwibuka mwaka wa 2017 mu gukora coup d'etat y'itegeko nshinga niwe wagaragaye kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda ari kumwe na Kagame mu kiganiro cyabereye muri studio ya RBA bavuga impamvu Kagame agiye kujya muri manda ya gatatu abenshi baribaza ati byaje kugenda bite ko Kayumba yapromotingaga visiyo ya Kagame cyangwa ya gatsiko byamugendekeye bite ndakeka wenda nyuma yaraje kwisubira agasanga yarahemukiye abanyarwanda mu gushaka gupromotinga ubutegetsi bwa Kaga Dr. Mutabazi nagira ngo wenda mbere y'uko tujya ku yindi ngingo na Major Rutayomba nawe wageze muri studio ndagira ngo tugaruke aha ngaha kuri iyi ngingo tukiriho n'amagambo akomeye Maitre Confrere wawe Rusagara avuze arakomeye cyane ndakeka abanyarwanda bakwiye gufungura amaso bakabasha kumenya ikibazo cy'u Rwanda uko giteye kugira ngo tubashe kurwanya ubutegetsi n'aka gatsiko nuko abanyarwanda bemera uko ikibazo giteye bakacyumva bakagisobanukirwa Comrade Mutabazi komantere wakora kuri iyi ngingo mbere ko tujya ku ya kabiri
icyo nakongeraho Serge Maitre Rusagara reka mwunganiye ku cyavuze abatutsi bazira nubwo babasiga ibyo byaha ariko hari imvugo bavuga ko baba bagomeye ingoma yavuga ati impyisi ya iwacu Kagame n'abandi bamwegereye cyane cyane abantu b'intuza navuga babaheza ngo nabaheza nk'undi baba ahantu hose ariko kuko nibo bari mu butegetsi ubu niwe ndavuga umututse uhagurutse akavuga ati njye ndabona ntaki hari ikintu kitagenda bahera buriya baba byahereye mu ntuza mu miryango mu nzu mu masaro bati wa munyagwa we ugashukwa we bene ayo magambo yo kukwereka nyine ko wakumye rutendere ni ngo ni n'imfizi y'imyaga inka ngo bangaga rero kuyivuga nabi kugira ngo itanga kuzimya kuko yari imfizi imwe gusa bati wagomeye ngo umuntu rero wagomeye ngo bamuca igihanga kandi gucima igihanga biri ukwinshi Diana Rwigara nicyo azize ntabwo azize yuko hari cyane cyari cyo cyose ahubwo niwe bari barakoreye ibyaha ukunda umuntu w'umukobwa na murumuna we na n'umubyeyi we barishe undi mubyeyi babafata bakabazirika biriya nibyo byaha byakozwe ntabwo Diana n'umubyeyi we bamaze igihe bamaze muri prison kubera ko bakoreze ibyaha bihanwa n'amategeko siko bimeze Karasira nicyo azira nuko yagomeye ingoma mututsi watinyutse akajya hanze akagira icyo avuga agomba kubizira kuko yanze guceceka idamange nibyo yazize twagiye tubona abantu bamwandikira bamutuka wagiye hari abavuze ngo hari umuntu kandi bagomba kuba hanze ngo kizito n'ubuzito bwe n'umuntu w'umugore ndumvuga umwibuka bariya baho kwibutsa ko utagomba kugomera ingoma utagomba kuvuga umututsi uri mu butegetsi uriya mututsi witwa Kagame niwe nshatse kuvuga batutsi bose ntibimve ndavuga uriya n'abandi bake babegereye icyo Rusagara yakivuze bihagije naho nk'uko nabivuze rero muri leta zikoresha urugomo zikiyumva ko zifite ubushobozi njya mbabona abapolisi b'u Rwanda njya mbabona ingabo bambaye rwose baberewe ariko ari nka bya bindi bavuze ngo niyamve isize ingwa ariko harimo umurambo harimo umunuko nicyo bishatse kuvuga hariya rero abanyarwanda bazagumye bahutaswe ariko ngarutse kuri Dr. Christopher Kayumba Christopher Kayumba hari impamvu nyinshi zo kuvuga ko nta n'icyaha niba hari binashoboka ko hari igihe yabarigeze abona umukobwa uhise hari uburyo bwinshi bwo kuba ibyo bintu babigana mu 2017 nibwo bavuga ngo byawe wenda birimo kwenda ko ngo byatangiye mu 2012 ariko icyo gihe baramuhamagaye kuko yari agisingiza ingoma ntawa mutuza urutoki igihe yari yanyuraga ku kibuga ntabwo bamurenganya hariya mu Rwanda abantu banywa ni benshi bamurenganya baramufunze bagombye kuba baravuga ngo ati uyu muntu hari n'ibindi byaha yakoze nabonye mu byo murangira avuga sinzi murangira niba ari umunyamategeko ngo nisubira cyaha usubira ku cyaha uba warakoze ukanagihanirwa iyo wongeye ukagisubiramo iryo subira cyaha rijiritse ese ubundi barimo kuvuga ati uyu muntu yafashe umukobwa kanaka ku ngufu aramusambanya bihanwa n'amategeko ni n'icyaha kidasaza ariko uzasanga hamwe ngo yashatse kugira gutya yashatse kumusambanya ubumenya ko umuntu yashatse kugusambana nyabigenzi gute ni iki kibigaragaza ni ibihe bikorwa aba yakoze ku buryo bavuze kuti yashatse gukora ibingibi ahandi bati ni ibyo navuze bita gender based violence ayo ni amagambo asobanutse tuzi icyo avuga mu mategeko uretse bariya abantu kamba ndajya akunda kuvuga ati ni abaswa ntabwo ushobora kuba ubugira urwego rwari mu mubiri bw'umuntu ngo yakoze gender based violence ngo ujye kumureba ko yashatse gufata umukobwa ku mufuka ibibaho kandi unavuge mu bwinshi vuga abantu siyafasha abantu umwe babiri ariko bivuga ngo ntabwo inyandiko nyifite imbere yanjye ariko ari byo nasomyemo wongereye Serije cyangwa undi wese kumva asoma iyo nyandiko arebe ibyavuzwe n'umuvugizi wa RIB biriya rero ndavuga abo muri RIB ndavuga uwo ari we wese bagiye bumva ko abanyarwanda nta gaciro tubiha na gato ko icyo tuvuga ni uko bariya abanyarwanda barimo kurenganywa kandi ubarenganywa wose ubarenganya ari umwanya mwiza wo kugira ngo yisubireho ari umushinjacyaha uba himbira ibyaha ari umucamanza kuko nigeze gutanga ikiganiro ndavuga ngo mu Budage nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose habaye urubanza rwarebaga abacamanza ni abantu bafatanije na leta mu gukandamiza rubanda icyo abacamanza bake bakimenya ko uwo ari we wese urenganya abanyarwanda ubacira urubanza akabohereza mu munyururu bakajya kuburiramo nk'aho bagumye bugufi imiryango yabo ko ibyo bintu umunsi uzagira bibazwe kerekuza batakiriho kimwe n'abandi birirwa bahutaza ibyaha dushaka ko bikurikirwa bikorwaho amaperereza ni ukumenya uwishe Kizito Mihigo icyo ni icyaha ni ukumenya aho uriya musizi bahatari icyo ni icyaha ni ukumenya umunyarwanda waje gushimika Kasiyani ni ugufata Kirilisi Gafaranga akaza kuko urukiko rwavuze ko yagize uruhare mu kwica Karegeya ibyo ni byo byaha dushaka kumva nukumenye wisu ushuri ya muraperi jahe icho ni chuchaha niho bagombye gukora amaperereza no kwirwa bavuga ngo kayumba bagombye kumureka bakamuha amahoro uriya n'umuntu nibura wahumutse aravuga ati reka ntezo urwanda imbere reka ntangu wanjye muganda n'umunyamakuru w'umunyamwuga n'umuntu w'umunyabwenge yari muri cya kinyamakuru cye yabyandikaga akabigaragaza ubu yaragiye no kubishyira mu ntabwo dukeneye rero kwirwa ariya mahamba kuvuga ngo yakoze ibyaha yemereye serije navuze ngo ubusa ntiburemera ntabwo waba uhereye ku busa ngo uvuge ngo uburaremere nta miremerere ihe hariya mbona serije murakoze
urakoze cyane Dr. Sel Mutabazi mbere y'uko ingingo nyivaho njya ku ya kabiri na Meja Rutayomba reka ndaruge kwa Maitre Rusagara kwa Maitre Rusagara iyi ni ingingo tuzagarukaho no mu bindi biganiro bya Radita ariko nanone ibiganiro nk'ibi tubitegura kugira ngo dufashe abanyarwanda kumva uburemere bw'ubutegetsi bubi dufite batangire babitesha agaciro batangire babone ko ibi byaha nta mumaro bifite nk'uko Mutabazi yabishimangiye ariko batangire banumve yuko uru rugamba ari urwabo n'urw'abanyarwanda ibyo byose badushyiraho baturega ntaho bidukora ntabwo bitwafekta ntacyo bihungabanya bakumva yuko ari inshingano zabo mu gutera intambwe baganisha mu gutabara abanyarwanda bwuganizwa n'ubutegetsi bubi buyobowe na Kagame Comrade Maitre Rusagara niba aricyo washimangira ingingo tukayishyira ku ruhande
urakoze Comrade kandi nanjye nshimiye Dr. Etienne hari ibyo numvise avuga murangira yavuze murangira n'umuntu uba ukeneye ko abantu bashobora no kumufasha sinzi niba telefoni yanjye ayifite cyangwa se ejo wanayimuha tukamufasha kugira ngo najya ajya no kuvuga n'ibintu ajya abanza yitonde avuga ibintu bidashobora gutuma bihita bibagaragaza ko ari abaswa nk'uko Professor Charles ajya abivuga biratangaje kumva nyine murangira ashobora kuvuga ngo insubiracyaha kandi akabanza akabwira abantu ko ibyaha byakozwe muri 2012 na 2017 noneho akavuga ko ari insubiracyaha ukibaza ibyo bamuhaniye mbere n'ibi ngibi barimo bamurega uyu munsi byakozwe mbere ibyo ari byo nk'ibyo ntabanze ngo abitekereze ariko agahurutura ikigambo nk'icyo ngo n'insubiracyaha bagiye kwemeza abantu ko ari umujerisite sinzi n'ubudogiteri bw'ubwo ari bwo njyewe nibyo nababwiraga ariko Comrade reka nsoze mu ijambo rimwe cyangwa abiri ningira ngo mbabwire ko ikibazo uyu munsi gihari atari ikibazo cy'amategeko atari ikibazo cyo gufunga atari ikibazo cy'iki ahubwo biriya ni uburyo urugendo ruganisha ku rupfu rwa Dr. Kayumba Christophe rwatangiye igihe nari mfunze naganiriye n'umushuti wanjye twari dufunganywe n'umwana Kagame yitaga umwana we yari umwana we Leti Comrade Kalisa Opende twari twicaye ahantu ku murindi mu gati k'umuyembe abantu bazi ku murindi bose baza ku gati kari imbere ya kantine ndabyibuka yari afite agatabo ka Mahatma Gandhi arimo kugasoma noneho nibwo yambwiye ati birashoboka ko iyi nshuro uzafungura ukava muri gereza ugataha ariko numara gusohoka hano uzashaka kuva muri iki gihugu kuko ufunzwe rimwe aba ari likely kongera kugaruka muri gereza kandi ugarutsemo bwa kabiri ntuzataha ndamubwira nti se ushatse kumbwira iki arambwira ati ubu nanjye naje bwa kabiri kandi sinzataha bazacyura amayiki kandi niko byagenze rero ukuntu icyo nshaka kubabwira ni uko amaze kumbwira ibyo maze kubibona kenshi mu nzira yasubizagayo Kizito Mihigo bwa kabiri muri gereza yarapfuye acira muri gereza Kalisa yarapfuye ejo bundi Jay Polly yarapfuye icyo nshaka kuvuga rero ni uko na Kalisa na Christophe yavuye muri gereza ubasubiyeyo kandi asubiyeyo ikibazo atari ukujya muri gereza ahubwo ikibazo ari uko ababangamiye ni impuruza rero ko abantu bakwiye gutabara bagahuza kuko igihe ari sifunga bareke kubeshya abantu ngo bajijishe ko bagiye kumufunga ko ari ibyaha yakoze ahubwo igihe ari ni ugushaka uko bamwica abantu rero babimenye ejo ataza ejo bundi bitagenda gute ngo batangire bavuge ngo yishwe n'iki n'iki ahubwo urupfu rwarateguwe ruri rwaremejwe rwemejwe na Kagame ibyo rero abantu babitege ntibakomeze kubyitiranya ngo barakurikira ngo bakurikiranwe ibyaha runaka Comrade Rakoze
urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara ndagira ngo twakire majoro Théogène Rutayomba nawe udukurikiye muri kino kiganiro Meja Rutayomba murakomeye
Serge muraho neza ndabashuje umuranyumva neza
turakumva neza kandi tugwaye ikaze muri studio za Radio Tahuka nizere ko muri amahoro namwe
na amahoro masa mukomere cyane kandi murakoze ndabashimiye cyane ko namumpaye umwanya wo kubaganiriza abakunzi ba Radio Tahuka kuganiriza abanyarwanda muri rusange nkabana n'abasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana
urakoze cyane Meja Rutayomba kukuboneye umwanya abanyarwanda muri Radio Tahuka hari byinshi mu birebana n'inzego z'umutekano hari byinshi bivugwa kuba rero bifuje kwenda aricyo wabivugaho cyangwa twabiganiraho ni ibintu by'agaciro cyane gakomeye kuri Radio Tahuka ndagira ngo duhere ku nama y'abasirikare bakuru yakoreshejwe na Kagame uyu munsi inama ikabije mu gihe tumaze tuganira kuri kudeta zibasiye ibihugu bya Afurika nyeka yuko inama uko nagiye nyandikirwaho ibitekerezo by'abanyarwanda bavuga bati Kagame abafite ubwoba y'ibirimo kubera mu bihugu bitandukanye kuba yongeye gutumiza inama y'abasirikare bakuru akenshi ukabona ari ibintu biba byabayemo n'itekinika rikomeye nzi kuri umwe mu basirikare bakuru babaye muri ziriya ngabo n'ubu tuganira ugerageza gukurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi twagerageje kureba abasirikare hari abo twabonye tutabonyemo amafoto urayareye buti kuri amazina nabo jyaga mbona ntabonamo gerageza uduhe ishusho ngari nk'uko byakiriye n'iyi nama utubwire wenda nina n'amakuru waba bashiri kumenya icyaba kishe inyuma y'inama bavuga ko ngo yateranye uyu munsi
murakoze Serge ubundi iya nama y'abasirikare yabaye bayita mu Cyongereza bayita Council ni inama isanzwe ibaho ikunda kubaho rimwe mu mwaka ariko si itegeko ishobora kubaho nka ishobora kumara n'imyaka ibiri itaraterana ariko ubundi muri sitati za RDF yagombye kubaho rimwe mu mwaka kandi ikitabirwa na Perezida wa Repubulika iyo nama rero ubundi ko mu mategeko ya RDF irasanzwe ibaho gusa inama Army Council abantu bayitabira baba ari abasirikare benshi mu by'ukuri ntabwo ari abasirikare bakuru gusa yitabirwa n'abasirikare baba abasirikare bakuru kumanuka kugera ku nzego za bataliyani komanda bataliyani n'abagomba arayitabira n'abastafu muri mu mashami ya gisirikare atandukanye haba harimo n'inama nini ihurirwamo n'aba ofisiye benshi iyo uno munsi yo ntabwo nabonye ari Army Council yurira ibyangombwa kuko ubundi Army Council ijyamo abantu bose bari active mbese bakiri mu kazi ka gisirikare bagomba kuba barimo hari ubwo rero nk'abo nabonye batari barimo bahagumye kuba bahari icyo gihe rero navuga ngo ese burungubonayereye cyari Army Council ubwo nka sinzi niba nibeshye cyangwa wewe waza kumbwira uti aho ngaho ntiwarebye neza nabonyemo nka General James Kabare buriya ni aracyari active kuko ntabwo arava mu gisirikare aracyari umusirikare ariko igihe ntabwo namubonye rero hari muze atari muri Army Council ndumva bisa nkaho sinabisobanukiwe impamvu sinabonye General Bingira ntabwo nabonye General Nyamvumba bose baracyari active nta nubwo nabonye General Kayonga kuko buriya General Kayonga nawe ntavuga ko arava mu gisirikare abo bose rero batarimo ubwo bisa nkaho navuga nti se ubwo ngubwo aho ngaho impamvu batarimo ni irihe kandi Army Council ari inama nkuru ya gisirikare niyo nkuru ya mu byukuri abantu nkabo ngabo niyo bakabaye ari abagenderwaho ibitekerezo byabo bigenderwaho cyane kuko ni foru generozi bagombye kuba bahari byanze bikunze nta mpamvu nimwe batari hari kereka kwabarwaye arembye cyangwa uri ufunze abo rero tuvuze bose ndumva ntabwo tuzi ko arimo kuko bafunze ariko kuko badahari ubwo buri muntu wese yakora interpreti uko abishaka icyo ngicyo nicyo nabonye kitasobanukije ikindi
wenda utarajya ku kindi ugize neza kubikomoje kuko nagerageje kujya mu mafoto one by one ngerageza kureba ko nabone nyine abo bagabo bagera kuri bane uvuze kandi ni abasirikare bakuru cyane wa mugani mu gihugu kuba batagaragara muri inama nkuru ya gisirikare kandi wa mugani tuzi ko nta misiyo boherejwemo ntabwo ari muri Mozambique ntabwo bari muri Repubulika ya Central Africa ntabwo bari muri aho wambwira hose badiployinga ntabwo kereka niba bari muri Congo wenda byashoboka ariko kuba batagaragara muri inama abantu batangiye gutekereza ko hari ikibazo kiri mu gisirikare mbese mutayumva
ega ntabwo ari bariya gusa ubundi haba inama ebyiri za gisirikare zikomeye cyane buriya haba iyo bita amikaso akaba iyo n'indi bita staff and command meeting ni ukuvuga staff and command yo ijyamo abantu bafite za appointment bafite akazi kari aho ngaho iyo iba irimo abantu bakeya ariko amikaso iba ihuriyemo n'uruvangitiranye rw'abantu benshi n'abariya bageneruzi babayitari nabo bari supposed kuza muri amikaso kubona bo bariya bose nta n'umwe yarimwo ukongeramo abangaba nta n'umwe wajemo nuko hari ikibazo kuvuga mu mwanya mutoya ariko kirigaragaza kuko nta kuntu baheza jeza reka barebe muri amikaso noneho akubitiyeho kuba we afite na appointment kuko ni umujyanama wa perezida wa repubulika mu bintu by'umutekano nta kuntu yaba atari muri iyo nama ubwo niba adahari bamufungiye mu ibanga cyangwa se ararwaye arembye kimwe muri ibyo ngibyo nta yindi mpamvu nimwe yatuma abadahari cyangwa se akaba ari muri misiyo yo hanze y'igihugu ntayo tuzi ntayo twigeze twumva nta niyo aranahari yari Kigali ibyo twaba tubizi aho yajya hose igihe cyose ntawe ayoboye iyo yagiye n'urusaku rwe nta kuntu umuntu yayoberwa aho yagiye so urumva rero kubona abajenerali nk'abo ngabo batitabiye inama kandi bagomba kuba bayitabiriye nuko haba hari ikibazo kitanoroshye numva ibibazo by'inzego za gisirikare ziri hariya zo ziba zigaragaza buri muntu wese aba abibona akanabona neza yuko harimo ibibazo umuntu atarasobanukirwa neza ikibitera ni iki kuko niyo urebye inama yabaye uyu munsi wajya kubona ukabona habayeho promotions z'aba officers ba staff officers bake cyane batoranyijwe buriya bapromotize uyu munsi nabyo bigahurana n'uyu munsi wibaza izi promotions zimeze gute
nicyo nashaka kujya Rutayomba inama ya mukuru nk'irabaye ikurikirana promotion ejo ni ku wa mbere twabonye arimo kurahiza atangiza inama y'ubucamanza narahiza aba Bizimana ahita nirukana maneko mukuru hari ibintu bimwe birimo kuba hari ibindi byabibanjirije ukibaza uti se ibyo bitekerezo cyangwa izo nama bazimwungu yari muri izi nama cyangwa n'ibintu byari biri kuri gahunda iki nacyo ni ikintu abantu barimo kwibaza iyi promotion yaje nyuma y'inama nkuru y'abasirikare
ubundi promotion za gisirikare zibaho ariko zikabera rimwe mu by'ukuri ariko izisigaye zibaho muri iyi myaka wagira ngo zigurwe amafaranga kuko ujya kubona umuntu umwe bamuhaye jenerali hajira ibyumweru bitatu undi bakamuha utuntu utwo nk'aba ngaba abasazi bose ndanabazi cyane n'abantu bakora mu maofisi hariya muri leta majoro gusa bari basabwa bakora uretse uriya Gatare yari muri immigration ejo bundi bamukurayo urabona bamutwaye mbese ibyo bamukuyemo n'ibyo harimo rura n'ibyo bamuhitamo byose ni bimwe nta kintu buriya ni nta kintu kinini cyane cyahindutse kuko bose baba bakorana kandi bakora ibintu bimwe byose buriya ni intelligence baba bakora ukarisanga aba ofisazi bane batanu ba staff ofisazi ngaba baza mu bagize abakoroneri ugasanga ejo bundi mu meza ngahashize bazambuye ntuzi ya Pascal ubundi za promotion ntaho zizi gewe abantu bajya bavuga Kagame bizaza afite simbizi rwose za promotion ntaho ziba promotion ziba rimwe nka rimwe mu mwaka cyangwa muri bwo byafite atuze kabiri cyarimwe haba ari ngombwa yuko hari uwo bazamura umuntu wavuye ho ku mashuri yarize cyane hari akazi bagiye kumuha kadasanzwe ariko ngo baraprometa umuntu wavuye akazi ni ukuvuga ngo umucyo yari asanzwemo ibyo rero ni ibintu bishya mu gisirikare urabona igisirikare ntabwo kiri professional ni wa mugani ndabona agiye bisa nk'aho urabona hari ibintu ni ntanga urabizi hari amakampani ya sekirite ugasanga kampani y'umuntu ku giti cye abasekirite abari guhereza mu kazi aho bashaka igihe ashakiye akabikora igihe ashakiye akaba arabi ku giti cye kampani ya sekirite iba ari y'umuntu ku giti cye na RDF ndabona yabaye kampani ya sekirite kuko nta ibyo bikorwa mu gihe ntabwo bisobanukiye buri gihe ntabwo kiri every professional actor ntabwo ari igisirikare cya leta ndabona yagiye bikabije kuba igisirikare cy'umuntu umwe ku giti cye ijana ku ijana
urakoze cyane Meja Rutayomba ku bisobanuro byawe hari ikiganiro nakoranye n'umunyamategeko Charles Kambanda mu minsi ishize ubwo twibazaga nyine kuri kudeta zigarutse muri Afurika mu byo yatubwiye cyangwa twaganiriye bisa nk'aho abanyarwanda bambwiye bati bishobora kuba binateye ubwoba bo mu gatsiko iyo ureba nk'aya magarade cyangwa guhindaguranya abanyarwanda abasirikare bari mu myanya itandukanye yagarutse ku kintu kirebana n'abagande n'abarundi cyangwa bavuye Uganda bavuye Burundi nkawe w'umusirikare wabaye muri iki gisirikare kiriya kibazo gihe uburemeremere kiriya kibazo keka yuko cyaba cyafekta igisirikare mu buhe buryo kiriya kibazo keka yuko in long run cyazagira ingaruka ku gisirikare ndagira ngo nkubaze nk'umuntu wakibayemo kandi nawe njya numvuga ibyo bice byabibarwa mu gisirikare
biriya bintu byo kuvuga ngo abantu bavuye Uganda bavuye Burundi abavuye Congo abavuye hehe mu by'ukuri ntabwo byahombye kuba ari n'ikibazo kuko haba ari abasirikare navuga bati bavuye Burundi bari muri ibi ngibi bafatira imyanya ingana gutya imeze gutya baranayikwiye bariya bose kuko ni abasirikare ba kera ni abasirikare bize bazizukiwe ntabwo wava ngo uyu nguyu yagiye ahangaha kubera ko atarabikwiye kubera yuko yavuye hana oya barabikwiye ni igihe cyabo cyari kigeze kuvuga ngo haba agomba kimbirane y'abantu bavuye Rwanda bavuye Burundi of course kuko bikorwa nabi hashobora kubamo ikintu cya mu gisirikare barega babyita ngo ni amanungu niko ibintu byo kubabara bikarakaza abantu bamwe ariko nta nubwo byagira icyo bihindura cyane niba Kagame akiri Kagame twe tuzi kuko ntabwo wavuga ngo byazana ibyo bibazo by'amakudeta n'ibindi kuko mu Rwanda kudeta buriya ntabwo ishoboka Kagame nawe yarabivuze kandi dusubiremo kuko igisirikare gikora nka kudeta kiba ari igisirikare kiri professional cya leta nawe ibintu by'umuntu wita icye akoresha kuko ashaka yagaragara uko abishaka atagira uwo agisha inama ntabwo ubundi nka shefu dufite amajoro jenerali ashobora gukora akaba yafata gakumari wa batayo akamuhindura akamutwara hanze ibyo kazo ntiyabikora ngo ubushobozi ntiyabikora ntabwo afite ni Kagame abikora ntiyahana majoro bakoze ikosa no agomba kubanza agasaba uruhushya rero iyo ibintu bimeze gutyo kandi rero hari n'itegeko riri mu Rwanda buriya baravuga ngo nta musirikare uri kuri grade ya koloneli kuzamura yemerewe kuvugana n'undi kwicara ahantu ngo baganire kujya ahantu ngo basangire ikintu n'abagore babo ntibemeye kuganira ni ukuvuga ngo ndi koloneli nawe seri uri koroneri turi mu Rwanda hariya nka gutelefone abahezete barakora gutelefone byanze yuko nzi bahita badukurikirana uwo mwanya urumva niba abayobozi mu ngabo badashobora kuganira hagati yabo nta kintu bashobora no gupanga niba umuyobozi wa batayo cyangwa wa brigade cyangwa wa division adashobora kuyobora ushinzwe maneko muri institution ayobora atanamuhana atamugira ikintu icyo ari cyose kandi ushinzwe iperereza cyangwa ushinzwe ibya politiko cyangwa ushinzwe ikintu icyo ari cyose muri division cyangwa muri brigade atamutanga atamuha raporo afite ahandi atanga raporo ni ukuvuga ngo nta na hamwe uzabona abantu 50 biyorganiza bakaganikira mu kibanga ntabwo izabaho kudeta bikorwa n'abasirikare benshi ntabwo bikorwa n'umusirikare umwe cyangwa babiri bikorwa n'abasirikare byibura abashyaka 2000 muri ame ifite nk'abasirikare 20 nk'2000 cyangwa 5000 muri ame nk'iriya y'u Rwanda so ni ukuvuga rero Kagame wari ari sire yuko nta bamukorera kudeta umuntu bamukorera kudeta ni umwe gusa buriya n'umugore we kuko umugore yahanamuruka akamwica yavuga n'umusirikare ati muhita umukubita isasu ibyo ngibyo byashoboka ariko abandi bose ngo babitegura ntahantu ibyo ngibyo Kagame ibyo yavugaga arabizi kandi nibyo niko yakoze igisirikare cye
yagikoze ufite ijambo uti Nyiramongi niwe wabikora kandi comrade Tshisekedi yaravugaga ati nyine ati hari abari royo kuri madamu baba francophone ati abavu y'Ubugande babasunitse babashyize mu musarani waba ukeka se ko wenda byabiterwa nuko hari igihe cya retirement wenda cy'abakiza aba basore bose tubona baba promoted wenda bavuye i Burundi bagize n'amahirwe yo kujya mu ishuri bariga wenda bakavuga bati ni igihe cyo kuyungurura igisirikare aba bakuze tukaba tubashyira ku ruhande bikaba bikorwa na madamu icyo gihe byabiteye impungenge ku rundi ruhande ntabwo twakwirengagiza nyine izo mpungenge abantu baba bavuga
erega nuko abantu baba batazi amateka y'icya gisirikare neza niyo mpamvu babona ibintu nkabiri reka nkubwire Serije nkubwire amateka cya gisirikare aratandukanye cyane intambara irangiye 1994 abo bantu abasirikare bavuye i Rwanda bari bari mu myanya yo hejuru ikomeye cyane yose ibaho noneho bafata n'abandi batoya kuri bo n'abatwe cyane bose bagira bashyira mu myanya myiza cyane noneho bavuye za Burundi za Congo nabo mu Rwanda bajya muri universite kwiga hafi ya bose baragenda bariga ariko bagiye kwiga ari abofisiye b'abasuriyetonare baretonare abasirija baragenda barazamuka buhoro 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 ariko none se uyu munsi wafata umuntu igisirikare kiri porofeshono igisirikare kijya muri mishono za UN igisirikare kijya ahantu hose hagomba kujya umuntu azi kuvuga icyongereza azi kwandika azi gukora ibintu byose abantu bahugiye mu myanya muri iriya myaka abandi bagiye mu mashuri by'amashuri yabyarangiye baranze bakoze amakosa akomeye cyane bari mu myanya nyine kuko none se ugira ngo nka Mubaraka aramara igihe kigari yitari agomba kwapfa kuko ntashobora kuvugana n'umuntu n'umwe wari wese kiri kuvuga ikinyarwanda badani bari agomba kuva hariya igisirikare cyarahindutse ubwo abize barize abandi bari hariya bari mu myanya barazayikora n'abandi baraza kuzamuka rwose ibyo ngibyo nta gitaga bihari abandi banze kujya kwiga hari ibyo bashaka kiriya gihe ibyo barayibonye abagiye kwiga rero ntabwo ngende mvuge ngo ni ibintu ngo bya francophone n'abangorofone no ntabwo nabyemera gusa nanone hari ikindi madamu yakuriye muri sisiteme y'aba francophone abantu bakuranye biganye basaza inshuti zabo nyinshi abo ngabo ntabwo nawe yamureba ngo urebe izuru nibo yizera muri intelligence kuriya nkuriya nkuyunguyu nyirubu utama Jean Paul nta kuntu niriya myanya y'indi yaraza kuyifata rwose iyo birumvikana n'umuntu bakuriye ahantu hamwe nyirango ahubwo na Janet yize mu ishuri ry'iwabo muri sogonde yize kuri sata kwarize yize muri la Colombie ariko ni abantu bakuriye hamwe babanye n'abandi benshi cyane bari hariya nabo bakazura gusa n'abantu bakuriye babanye kuko bagira faveri bayigira ariko simpamye neza ko bagira ya faveri yo guca inyuma ngo bajye kuba bagira nabi kagame kandi no ntabwo byashoboka ibyo ngibyo niko agiye mbyibaza kuko uriya mudamu nawe nta kintu na kimwe yagira nawe umugabo we ni umugabo wenyine ibyo bivuze ngo hariya yamuhohotera yawute sinzi ku rwego baba bari bakarugeraho ariko ndumva rero ahubwo ari nk'inama mubwira ati aba nibo bantu bacu n'abantu twizeye cyane kandi rero nanone ukwiye kwereba n'abo bantu b'abangorofone nibo bakomeza babaho n'ibibazo Kagame azirana n'abantu bamuzi azirana n'abantu bakoranye urumva rero nta kuntu bavuga ngo uraza urashyira mu myanya ikomeye cyane abantu b'abangorofone muri za sekirite inzego zikomeye bafite karinzwe babaye ikigarasha bakagira ndahiro babaye ikigarasha bakagira muhire w'ikigarasha bakagira nyirinjya w'ikigarasha bakagira nyamvu w'ikigarasha akagira w'ikigarasha ntibishoboka abangaba barababwira batumara buriya ni ukubeshya ku ruhande bose bajye ku ruhande haze ikindi gisirikare gishya n'iki gisirikare gishya rero nacyo buriya bariho baragipuraningira mu myaka itanu n'imbere abo bose mubona hariya nta ntumwa zaba hari nabo bose bazaba barahindanye uzaba atarapfuye azaba yarafunzwe guhunga ndabona byaba nanone ntabwo babizi ndumva uko ugiye nabigeranarije Serge
urakoze cyane meza rutabimba ahubwo n'icyo kintu ushorejeho unavuze urwo rutonde rw'abo basirikare bose bahindutse ibigarasha wa mugani wibaza niba baba mu ngo zabo bafungiye muri barakse niba ari indi umurimo bakora icyo nzi ko ntacyo wakora muri Rwanda udafite umugisha wa Kagame n'ababonye bavuga ko bavuye mu gisirikare bari bafite uburenganzira bwo gucuruza bagira uburenganzira bwo kujya mu buhinzi n'ubworozi bakorora inzuki n'iki ariko ntabwo tubabona abo bantu bagiye he abo basirikare wita ibigarasha baba bakora iki babayeho bati ibyo bintu hari umuntu ushobora kubibaza muri bagenzi babo babanye
ntabwo ibyo ngibyo nabibaza kuko ndabizi umuntu abaza iki kintu nk'uko nawe nzi kuri Serije ndayizeye nawe yabo ndabizi ni abantu bibereye mu mago yabo bariho iminyururu ntabwo mbizi njyewe sindayibona sinzanayibone ngo ino ahangaha hari ukuntu iyo bafunze umuntu bakamufungura by'agateganyo bamushyiraho ngo umunyururu utuma atagenda ahantu kure yagira hajya hatemewe inzogera ikavuga babashyizeho inzogera zemerewe akaba yemerewe gusohoka agatembera muri Kigali hariho abatemerewe no kurenga muri jaride yabo aho rero abatemerewe kurenga muri jaride ni Nyamvumba ni Kayonga aho ntabwo ashobora gusohoka muri jaride ni mu gipangu kure cyane ajya ni ukujya ku ibaraza yiwe y'urugo rwe icyo bazize mwakimbaza njyewe sinkizi nanjye icyo bazize gusa ni uko ari abasirikare bakuru babaye abayobozi b'ingabo nta yandi makosa zibakoze ntibingira icyo yakoze ni iki ntibingira baramubeshye buriya cyagiye bamufunga ngo yagiye mu bukwe ko ari ukumubeshyera ntaho yarigeze ajya nawe ariho ariko wowe bamuhaye faveri rikaba bimubingira bameze neza kuko yemeye kuzunguruka mu mujyi wa Kigali ariko ntashobora kurenga ngo bidike inyoni cyangwa warenge ikabuka ntandahira ntashobora no kujya muri jaride agwa muri saro urumva n'abari bose bakayonga bamuhire sinzi bakarezi bamuhire bose bafite iyo minyururu ubwo si bumva bakora iki nta kikazi bagira bari aho ngaho bicaye mu mago yabo ni imfungwa ziri aho ngaho zitakoze icyaha ngiki igisigaye cy'u Rwanda uko kimeze rero kuvuga uti mu gisigaye hari ibibazo wahambwe gute generals bafunzwe gutyo generals bafite abana babo nabo bari mu gisirikare bafite bari umuntu wabo bari mu gisirikare bafite inshuti zabo z'imisirikare abantu bose baba babona ibibazo bihari n'abareba ari active ari mu service baba babireba bakaba bazi ngo ejo bizaba bimeze gutya ejo nanjye nzaba bimeze gutya ejo nzaba bimeze gutya uri umurari iri hehe nta murari ihari ikindi ndakubwira muri iki gisirikare gifite ibibazo yiswe cy'u Rwanda gifite ibibazo impamvu nka reka nguhe urugero rundi hari abasirikare bagiye muri Mozambique ubundi iyo ugiye gufata abasirikare bajya ku ntambara ufata abasirikare bamenyeranye ubwabo na komandazi bamenyeranye baza abasirikare aba ngaba bamere gutya uyagira ubwoba kuyo komanda agira ubwoba gutya yitanga gutya akaba aribo wohereza abantu bamenyeranye ariko iyo ufata abasirikare ba special force bamwe ukabazana komandazi bavuye hanze bazabayobora gutya bazaba deploying gute ni ibintu bidashoboka ariko barabikoze bazundi Pascal bamukuru uti muri brigade kuza kuyobora abasirikare ba special force Pascal ntabazi ntazi imikorere yabo ntazi komandazi babo bazire gute baraze baba mukubitamo bazana abandi basirikare ba platoon commanders bakwiye ngo nabo bize babashyira hari niyo mpamvu ujya kumva ngo abantu baguye muri ambushi hafi ya 15 ukajya kumva ngo hari nk'umusirikare numvise muvuga kuri radiyo ejo bundi yari staff sergeant wari platoon commander kuriya ntabwo yari platoon commander uriya mwana uriya yari platoon sergeant ntabwo platoon commander yari yararashwe yaramaze icyumweru arashwe noneho uriya mwana amusigaye aho barindiriye kuzashaka undi muntu bazawidoroga kuvana muri mu Rwanda kujya gusimbura ngo warashwe gapfa ibyo rero ni ibintu bibi mu gisirikare nta nyari mu ushobora gudipurenga forces itaziranye kuvana kuri batteri ni komanda kumanda kugera kuri section komanda batteri komanda agomba kuba bazi bose brigade komanda agomba kuba bazi bose ariko rero baragenda bagafata umuntu bakakubita hariya wazagenda yohereze ubwo ibizakurikiraho ni imirambo nk'iya ya buri munsi mu gisirikare harimo utubazo twinshi cyane ari komande ubundi bajyaga batubwira bati komande ni kontorori nta komande ni kontorori atoro uri mu gisirikare cy'u Rwanda nta namba niyo mpamvu ngo niko nibyo bibazo biri hariya
urakoze cyane Meja Rutayomba twatangire ku ngingo ivuga ku kibazo cya Christophe Kayumba muri politiki tuvuga ibyaha aregwa none nagarutse kuri iki cy'abasirikare tureba uko bahinduka ibigarasha wa mugani bagashyirwaho inzogera urabona rero ko dukeneye transformation nshyashya mu gihugu cy'u Rwanda mu nzego zose izi nizo ngingo nari nabateguriye kuri uyu munsi izo ngingo z'incamake nshimire mwese rero mwadukurikiye nshimire ibisobanuro byiza bya Dr. Etienne Mutabazi na Maitre Ignace Rusagara nshimire nawe Majoro Rutayomba ku ncamake z'ikiganiro muduhaye ariko kirimo ibintu by'ingenzi bikubiyemo twibanze kuri uyu munsi hari ikindi kiganiro rero cyabaye nizeye ko nacyo mwagikurikiye cya mugenzi wanjye Edward Kabagema yatuhaye reka rero dusorezanga kuri uyu munsi Dr. Etienne Mutabazi wo mutwumva hari ubutumwa mwasorezaho cyangwa ari cyo mwashimangira
urakoze cyane Serge mbere na mbere nsuze Majoro Rutayomba kuko sine namushuje mu gusoza ndagira ngo nawe ngushimire kubera kuba wadutumiye ariko nanone kubera umuhate ushyira muri uku gusobanura gushaka kumenya gushaka gusobanura abanyarwanda gushaka kwigisha duhakangurira abantu kugira ngo bareke kugomba kugirira nabi abanyarwanda bene wabo niba abanyarwanda dufite ibibazo nitwe tugomba kwicara hamwe tukabikemura ataru kwiremamo abanzi niba tumaze iyi myaka yose tuvuga tuti nta munyarwanda agombye kumwanzi wundi byari byo kugira ngo tuvuge ngo agatsiko kaza n'urwo rwango tugomba kukabwira tuti nyamuneka tanga ituze tanga amahoro icyo nicyo tugomba kwimakaza imbere ahabaye ibibazo hose haba ari ahadutuye muri Afurika y'Epfo abantu bageze igihe bicara hamwe bavuga bati igihe cy'umwiryane cyararangiye ubu ni igihe cyo kugira ngo dushyire hamwe turebe imbere hazaza aheza hazaza h'igihugu cyacu ariko kuguma rero abanyarwanda bumva ko bagomba byanze bikunze kwishakamo abanzi ndibaza ko bidafasha igihugu cyacu nta n'uwo bifasha wese uko ibi bintu bikorwa tukabivuga buri munsi ntabwo ari uko tuba twabuze ibindi dukora ahubwo nuko tubyemera umuntu rero ugihemukira abandi ugifatira abandi ubusa uwo batuma kwandika inyandiko mu by'ukuri nawe atemera zidafite aho zishingiye kuri Dr. Kayumba wagombye kuba ari mu gutanga umugana we yigisha mu buhangazi amenye ko ahemukira igihugu uyu ni umwanya wo kwisubiraho ariko nanone uzanangira umutima agomba no kwitegura kwirengera ingaruka zacyo urakoze Serge mboneho n'umwanya wo kongera no gusuza Majoro Rutayomba ndumva ntari bwongeye gushobora gufata ijambo murakoze
Dr. Etienne Mutabazi mugire umugoroba mwiza na ubutaha Meja Rutayomba no kugushimira umwanya muduhaye ariko nkubwira ko ingingo tutayirangije tuzayigarukaho mu bindi biganiro biri imbere hari byinshi dukwiye kureba nyine ndetse n'icyo dusaba rega abo bana b'abasirikare nibamere nk'abo muri za Guine nibamere nk'abandi mu bindi bihugu badufashe nabo kujya umuganda batanga mu guhirika ubwo butegetsi nta n'ubwo ari isoni kumva yuko ingabo z'igihugu zafata decision yo kuvanaho umwicanyi cyangwa umunyagitugu nibatere mu kirenge nk'ikindi bihugu turimo kubona sibye yuko nabo bakeneye kugira ngo bagirwe inama cyangwa bamenye uko byakorwa ibyo biri muri domaine y'abasirikare dukeneye igihe cyo gukangura abasirikare kubereka ko nabo bashobora gutabara igihugu kuruta kumva yuko bitashoboka Meja Rutayomba niba rutumwa mwashimangira dusoza ndabashimiye
murakoze Serge reka nanjye mbore ho umwanya hari abakomredi ntayize nsoza komredi Dr. Etienne Mutabazi komredi Maitre Ignace kandi nabashimiye ikiganiro kiza sivuga ngo uyu munsi batanze ibiganiro byiza bahora umusanzu bahora batanga ku kuri aditaka ku banyarwanda muri rusange ni abantu bagaciro n'abantu kuye gushimirwa cyane turabakurikira kandi turabakunda nkaba nahamagara nanjye kunakuvuga gukora wibuze uti abasirikare nkaba nahamagara aba ofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda ko bagerageza bakaba aba ofisiye b'igihugu bakareka kuba aba ofisiye b'umuntu bakaba ofisiye bakunda igihugu cyabo bagakunda abaturage bashinzwe kurinda bagakora inshingano zabo zo igihugu kibagomba bakareka kandi bafite ubushobozi bareke kuba ingaruzwa muheto nk'uko twayatuvuga ko tuzapfa tutabaye ingaruzwa muheto nkaba rero ngushimiye kandi mugire umugoroba mwiza murakoze Serge
murakoze cyane mbashimire rero mwese twabanye kuri mugoroba mugire ibihe byiza twabifuriza ijoro ryiza bwije umunsi mwiza cyangwa igitondo cyiza bukeye ibiganiro bya Raditahuka bizakomeza ejo ku wa gatanu dufite ikiganiro kizibanda ku ngingo irebana n'ubutabera amategeko aho tuzaba turi kumwe n'abanyamategeko ndetse tukaba twifuza yuko mwaduha n'ibibazo byanyu tuzibanda ku by'umwihariko ku rubanza rwa Paul Rusesabagina abatumirwa bacu rero bakaba bazasesengura iriya ngingo y'urubanza rwa Paul Rusesabagina ariko tuzanavuga no ku butabera muri rusange mu Rwanda ku bagize umwanya mu gukora nyine muri buriya butabera bw'u Rwanda bazadufasha kunyura mu bibazo byose mwamufite ufite ikibazo rero kirebana n'ubutabera ufite ikibazo kirebana n'imanza wakwandikira raditahuka@gmail.com cyangwa ukanyuruza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni kuri 202-205-9674 ubutumwa bwawe tukaba twabwifashisha hagati mu kiganiro mwakoze cyane ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza Serge Ndayizeye
naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro
ahoraho intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itaro tutavangura ni mucyo twibohotse turitera vuba ntidukeke nk'ibyo ubu n'ubwitanyize